Dewati, sufuna kufomereza. Dewati, sukufuna zongo cheza. You say I just won't touch it, and I don't want loving. Sukufuna chikondi, mesa unka kwiliza nana.
So what is it?
Unga titi singo vana kujana zizi tela pompo.
So what is it? Kani vichi.
Unga titi singo vana kujana zizi tela pompo.
Aba si izi waya masaji.
Asandi one ndili ndiwina.
Waya masaji.
Akufuna paswe disa kuimba.
Waya masaji.
Si izi.
Waya masaji.
Si izi.
Waya masaji.
Oh si izi. Why I'm passing?
You always blowing my line. You say you wanna be mine. Don't see no quality, so you cannot be my wife. Goodness is guy in the eye. Let it go, let it go.
You say that I'm wasting your time. You say we don't be fine. Uma bedan is in Kani. Kodi uma funa chani.
So what is it? Kani bitch.
Unga titi singo vana. Kujana zizi tela pompo.
So what is it?
Kati tizi ngombana, kujana zizi tela pompo.
Aba si izi waya masaji.
Asandi one ndili ndiwina.
Waya masaji.
Akufuna paswe disa kuimba.
Waya masaji.
Si izi.
Waya